So everybody, we're going to enter into worship. We're going to leave with worship. So right now, cast everything aside. All your situations, your burdens, your problems. And give Jesus all the glory and all the praise. Get your worship on.
This is the Mixed Genius, DJ Sadiq.
www.djsadiq.com.
Niki poteza njia kwa safari nimechagua, nisipokuwa na nguvu niite.
Freedom, by the mighty name of Jesus, we lift you up, Jesus, and we bless your holy name.
The there Genius Republic the DJ's nuclear awesomeness.
We bless you, Lord. No other name we bless you. We bow down. other name has victory but the mighty name of Jesus. No other name has power, no other name has freedom, no other name has victory but the mighty name of Jesus. Of Jesus
has victory but the mighty name,
but the mighty name
of Jesus. No other name,
oh,
has
yeah.
power. No other name,
mighty name of Jesus.
No other name,
you're a mighty God,
has victory but the mighty name,
but the mighty name.
Bwana Mungu nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota nguru mo vitu vyote pia viumba vyo kwa uwezo wako Bwana Mungu nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota
This is the Mixed Genius, DJ Sadiq.
www.djsadiq.com
G.
chasoi Rwanda negi inyene apwechini ingo unangoroti chegibun karastangun amuma miorage koroti kugichege
Kanin juu
This is the mixed genius, DJ Sadiq.
Metamalaki, mejivika athama. Bwana, mejivika na kujika zanguvu. Bwana uliye juu, niwe mwenye ku. Umeketi kwenye kiti chako takatifu, kiti chako cha enzi, cha milele na milele. Fimbo ya ufalme wako ni ya adili, haki na hukumu ndiye msingi wa kiti chako. Twakuabudu kwa uzuri wa mtakatifu wako.
www.djsadiq.com.
Wewe ni zaidi
ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako Baba yanizidia sauti zote ninazosikia. Yale umetenda Baba yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Oh, yale umetenda Baba yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko. Neema yako yanitosha nikiwa nawe, mimi niko huru. Nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko. Neema yako Yesu Baba yanitosha nikiwa nawe, mimi niko huru. Oh, oh.
Yale umetenda Baba yote ni makuu.
Hey, yes, hey.
Mana wayatenda
Bwana wangu
kwa upendo.
Haleluya.
Yale unasema Baba
Bwana Yesu
yote ni kweli,
yes.
Mana pia wayasema
heshima zote ni za Bwana. Hakuna kama we.
The Genius Republic DJ's nuclear awesomeness.
I have searched the mountains high, and I have searched the valley low. There is none like you.
There is none like you.
As you spoke, it came to be. You created land and sea, and there is none like you. When I was down, you filled my cup. There is none like you.
There is none like you.
Oh, yeah. You laid a table for me in the presence of my enemies. There is.
Baba Hakuna.
the mixed genius, DJ Sadiq.
Hallelujah. www.djsadiq.com.
Umenijenga juu ya mwamba. Mungu umejaa wema na mapendo. Nimeona uzuri wako. Nani wako fanana na Ebeneza, Mungu wa Israeli, wakupenda na kuchukua ni wewe, Jehova. Umenifanya mrithi wa kusudi lako wema kabisa, yeye. Nimtumaini yeye.
Submission. We're longing for a move of God. We are a generation in submission. We're longing for a move of God.
We are a generation.
Generation.
Submission.
Generation.
follow DJ Sadiq on Twitter at DJ
Sadiq. Nobody is like you. www.djsadiq.com.
Throughout creation, your glory radiates. All of the nations, your goodness they proclaim. In all the earth, your majesty is celebrated. And with my voice, shouting loud, I will sing.
You are highly lifted up. There is no one like you.
Hallelujah.
Halle, 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 halle.
You are highly,
highly lifted up.
Oh,
there is no one like you.
Hallelujah.
Halle, 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 hallelujah.
Halle, 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 hallelujah.
Halle,
halle, halle,
hallelujah.
Halle, halle, halle,
hallelujah.
Halle, halle, halle,
hallelujah.
Halle,
all
my days I will give you praise, and in every situation my hope.
Yeah. kina unijibu. Mana sina mwingine wakwenda ni muombe anibariki ila ni wewe. Na kuomba Baba jibu mahitaji yangu. Ni salama. Salama. Watoto wangu salama. Nyumba yangu ni salama.
Wewe ni Jehova Shama, unaelewa mapito yetu na uzima wetu kila siku. Tumekuja Baba kusema usichukue muda mrefu kutubariki na baraka zako. Ndio maana tunasema oh, biashara yako salama, jamii yako ni salama,
hata ndoa yako ni salama, masomo yako ni salama, afya yako pia ni salama.
www.djsadiq.com. www.facebook.com/djsadiq.
Salama, Roni, Wangu. Salama,
Kristo uliuona mnyonge wangu, ulikufa kwa roho yangu. Dhambi zangu sote wala si nusu, ziliwekwa msala.
This is the Mixed Genius, DJ Sadiq.
www.djsadiq.com.